ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Twins. Ake ngibuze ukuthi uzizwa kanjani ngabantu abawuhulumeni wezwe lakini, umasipala kumbe isifundazwe, isigodi kumbe i-ward? Ngokubuka kwakho, ngakube benza umsebenzi omuhle kumbe uyafana nabanye, uyanengwa ukuyiphatha kwabo? Abanye abantu namhlanje bacabanga le mbuzo endaweni lakho na bengavumelekile ukuletha izimvo zabo. Kodwa iningi lethu singonkunzi kayihlehli ekuqondeni phambili ngqo, silethe ukunengwa kwethu ey'ntweni ey'suke sicabanga ukuthi zizinqubo ezingubula ngokucace bha, ngokwendlela abaholi bethu abasuke beyiphethe ngayo, bekhuluma ngayo, bebuka ngayo izinto ekuzenziseni kwabo, futhi ikakhulu la okusuke kunokukhwabanisa khona. Ngaya ngafunda isihloko kwinkundla engiphakela indaba ngolunye usuku esithi, ngakube sesikinatelekile yini ekunengweni? Kunephuzu eliqinile ongalisho ukuthi nembala sesikinatelekile kukho. Le ndaba bonke abantu bakhuluma ngayo uyithola ey'nkundleni ey'ningi. Akubheke nje emaceleni la ukhona, uthola ukuthi ezokusakazazi lethi izinto eziningi kithi ngenhloso yokuqhubula ukunengeka. Manje okuxaka kakhulu ukuthi abantu abayibiza ngamaKristu yibo abahamba phambili kulento. Ake sihlole kuThithu 3 verse 1 no 2. Bakhumbuze ukuba bathobela ababusi neziphathimandla, balungele imisebenzi yonke emihle, bangahlambalazi muntu, bangabizilwe, babe ngabavileyo, bebonakalisa ubumnene obukhulu kubantu bonke. Ngenze ungakuthandi lokho, kodwa asivuleleke sicace sibe somali.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.